dukomereza mu rukiko rwa gisirikare ho Colonel Tom Byabagambo yohoze ukomeye mu ngabo z'u Rwanda ndetse na Brigadier General Frank Rusagara yunawe wari ukomeye mu gisirikare cy'u Rwanda kugira naho ariwe wajyaga muri misiyo zo kugura intwaro mu bihugu nka Israel na Afurika y'Epfo abangaba bakatiwe gufungwa
rwose mu rukiko twari kumwe ejo bundi bamukatira avuga ati izi mbunda mumbwira ni kado nabaga niherewe
niherewe
kandi ubwo uvuze ko ariwe wajyaga kugura intwaro urabizi hari umuntu w'inshuti yanjye nawe ukora muri leta yageze kuvuga ati nagiye kugura ikamyo bampa nanjye akavuatiri ka kado rwose ziriya nganda niko zimera zikoreshya
zikoreshya kugira ngo uzasubire
umuntu niba aje kugura pistori 10,000 kumuhamiye mwe se ya kado urumva byakunanira
ya pistori uzaje ariko ndetse na pistori ya ni pistori ebyiri izo ngizo zatumye Rusagara ahamwe icyaha n'icyaha cyo gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko gusa we akaba ahakana ibyaha yahise anajurira urukiko rukuru rwa gisirikare rwahamije ko Colonel Tom Byabagambo ibyaha byose uko ari bine yari akurikiranyweho birimo kwamaza no guteza imvururu hakazamo icyaha cyo gusebya ubutegetsi kandi nawe uri umuyobozi hakazamo guhisha nkana ibimenyetso ngo yahishe izo mbunda za Rusagara twari tuvuze ngo Rusagara avuga ko yiherewe nka kadomu ubwo yabaga yagiye guhaha imbunda ashobora kugura imbunda byose ukwihahirana igihugu nticyo
cyagiye
naho ruhita rutegeka
ko igihugu nta gitangaza kirimo kuba cyajya kugura intwaro zo cyane ko ntazumve niyo abayobozi bakuru barahira baravuga ati ko nzaharanira ubusugire bw'igihugu ntiwabuharanira rero ukoresha igiti
ndefetesha ndembo
mutoto wa bunduki ibinyamakuru bitandukanye wabonye ko bagiye byandika
urumva Colonel Vice amusabira gufungwa
n'isoma kuri Human Rights Watch bavuga ngo ex military officers convicted over comments
no kuvuga ngo abahoze ari abasirikare kuko buriya na Colonel Tom Byabagambo urumva nawe yamaze kuba uwahoze kuko bahise basaba ko banatakaza inyota ze ngo ex military
officers convicted over comments
no kuvuga ngo abahoze ari abasirikare
bahamijwe
ibitekerezo byabo
batanze ariko mu gihe New Times yo yari yanditse ngo Byabagamba Rusaga Byabagamba kantuza Rusagara length jail terms
bahawe ibihano birebire ariko ni inkuru yakurikiranwe n'itangazamakuru ryabiri rero kare itangazamakuru mpuzamahanga abo mu miryango yabo barira marira kuko buriya iyo urebye usanga ari n'umuryango Colonel Tom Byabagambo na Rusagara umwe ni muramundi urumva n'abantu ubona ko bari kumwe noneho umushoferi wa Rusagara we ahabwa imyaka 5 ndetse ni hazabu y'1,500 bavuga ngo ni uko urubanza rwagenze ibyo rero bya Human Rights Watch ikigaragara ni uko urukiko narwo rwari rwiteze ko ruzabona izo criticism cyangwa abanenga iki cyemezo kuko Human Rights Watch iravuga ngo abantu bazize ibitekerezo byabo ariko mu rukiko ibuka kumucamanza Sengiyumva Narcisse Major acurubanza aravuze ati dushingiye no ku rugero rwabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Marquistry Stanley n'umujeneral yari muri Etat General wari uhagarariye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarwaniraga muri Afghanistan mu 2009 ni mu 2010 yaravuze ati yanenze politiki ya Obama n'abasivile bakoranaga ku bijyanye n'intambara yo muri Afghanistan icyo gihe Obama yaramwirukanye urukiko rero ruravuga ruti ibi natwe dukoze ntabwo bitandukanye kure n'ibyakozwe muri Amerika nubwo muri Amerika ho baramurimoje baramwirukanye
arikiranye ntabwo yagiye mu bucamanza
ntabwo yafunzwe
uzi ko bemererwa kubatera reference ku zindi manza bakabigereranya n'ibiriho nawe nicyo yaravuze ati ariko yaravuze ati nubwo itegeko nshinga ryemera ko ubwisanzure bwo kuvuga
icy'umuntu
atekereza abuhari ariko noneho icyo kintu utekereza iyo gishobora kubangamira
umutekano
w'igihugu
byongera
se guteza akaduruvayo mu bene gihugu
yarongeye ati
kandi noneho bigakorwa n'umuntu ufite umwanya ukomeye mu buyobozi bw'igihugu
ushobora kuba yavuga abantu bakamukurikira
yongeye hati noneho umuntu w'umusirikare ntuzana ibintu by'ibitekerezo bya politiki kuko ntabwo wemerewe gukora politiki
hari itegeko ritemera itegeko
rye ntabwo ryemera abapolisi
abacamanza n'abasirikare ntabwo ryemera gukora politiki
ariko burani mbona umucamanza yashyizemo wa mupira w'iryashya karyacu ubwo iryacu ntabwo murizi
rimwe ryanyu n'uwo mucamanza kumwe n'abacamanza
aya nako ni umuryango uriye ukabona nk'umucamanza arimo buriya ntiwamubaza ati kubera icyo wakoze ayo makosa kuko itegeko riravuga ngo n'umucamanza ejo yarigarutseho avuga ati umucamanza umupolisi umusirikare ntabwo bemerewe gukora politiki ibyo yashaka kubivuga avuga ati ibitekerezo bavuze ibyo bavukoze n'ibyo bavuze bashatse no kubyitiranya n'ibitekerezo bya politiki byemewe mu itegeko nshinga ntabwo babyemerewe kuko bari abasirikare
bari umwanya utabibemerera
bari umwanya utabibemerera
ku kinyamakuru Reuters bagaragaza ko ngo bahamijwe icyo umunyamakuru yise incitement
ni ukuvuga ni ugushishikariza
abaturage kwigaragambya cyangwa se kuba bakwanga ubutegetsi
urumva niba nka Brigadier General Frank Rusagara yabasezerewe avuga ati Kagame is a dictator banana republic uzi kuvuga ngo igihugu kacyita banana republic cyangwa ugavuga igihugu ni police state ni ukuvuga ni hahandi ugenda hose byarangiye ugenda wifashe mapfuzi uzi ko iruhande rwawe hari umuntu uri kukumviriza ushobora kugukorera ikintu icyo ari cyo cyose abyise ko ari ubutabera ibyo rero umucamanza akavuga ati ibyo barabivuze kuko ntibigeze bagaragariza urukiko ko batabivuze akunze uburyo bikomeye eriya umuntu kukuvuga byinsire waganiriye na Alphonse nande mu kabari kuko nka Rusagara ngo yaganiriraga n'abantu tennis club Nyarutarama bakavuga bati yatubwiraga ibi bakabibwira ubugenzacyaha no muri kiko bamwe baje mu noneho warangiza urukiko rukavuga ngo wegaragaza noneho kutabivuze niba utabyemera
ubushize n'amategeko bita mentere banongeyeho Alphonse Nyihangana na gato kugucamuje banongeyeho ko yarembuzaga uhise we
akamurembuza ngo mu kabingaro yabaga yicayemo
ubwirwa wari uzi n'ikindi wari uzi ko ibi n'ibi ba bantu
ngo awa guys finish
wabonye ibyo urubuga rwa RNC rwanditse
ngo vawe wumve ya radio yawe
ibyo ikinyamakuru cyitwa Global and Mail
ngo cyanditse
wumvise ibyo radio yini yavuze
ngo seven demons that keep Kagame in power ngo urumva urukiko n'ubushinjacyaha bari cyane cyane ubushinjacyaha ko ari bwo bwashinje bari bafite ibimenyetso byinshi ariko ubushinjwe abaregwa bo bakavuga bati ibyo si ibimenyetso ni ibintu by'ibihimbano muri gushaka kudushyiraho
nagiye kugaruka kuri experience y'umunyamategeko yavuga ati buriya rero nubona ubwo arimo agaruka kuri bimwe mu byagiye bivugwa ari byo yavugaga cyangwa se n'ibyamuvuzweho ati buriya ubucamanza ni ikintu ubona gisa n'igishekeje ngo iyo utazi kuburana ushobora kugira
uvuga ntere bakarima bagushyurana
ushobora kugira
uvuga ntere
bakarima bagushyiraho ndavuga metere evode ubwo yakoraga ikiganiro n'abanyamakuru bari bavuye muri Canada agera mu Rwanda ati buriya iyo uri kumwe n'umwavoka w'umuhanga ashobora kuza akabasisibiranya ugatahura umwere wenda n'icyo cyaha wagikoze cyangwa se waba utazi gusobanura ibintu neza ukaba wagirwa n'umunyacyaha wenda usanzwe uri mu mwere
ni ukuvuga kuba yaravuze ko leta y'u Rwanda ari yewe n'agatsiko k'amabandi kubera atabikoreye ku butaka bw'u Rwanda nawe yashobora kumva ko atabikurikiranwa
niwe wenda ushobora gusanga ari igihe kitaragira wenda ibyo amategeko ntawamenya ibyo ari byo ariko rimwe na rimwe nyine iby'ubucamanza usanga nta n'abantu bagomba kunabyinjiramo cyane kuko uko
igihe kiba kitaragera nk'uko bivuze kuko n'ibi byaha babashinjwa
byose
bavuga bati hari ibyo muri 2013 niho byahereye Colonel Tom Byabagamba yarabibazaga ati ariko abo basirikare bategereje icyo gihe cyose ibyo bintu muvuga ngo bifite ingaruka ku mutekano w'igihugu mu 2014 bakaba aribwo bajya kundeka ubwo iyo biba ari ibyaha kuko ntibiba byarangije umutekano w'igihugu ushinja cyaha bwamusubiza atari ku igihe kiragera nyine ugakurikira
cyari kitaragera kugira ngo hari hagikusanwa n'ibindi byinshi cyane
dokomeza mu butabera mu butabera
hariye ubwo ubuzure bwawe wenda nabwo no kubutegereza niba wenda umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ashobora kubona uwa mbere hari ingingo
cyangwa yibagiwe
cyangwa se yibagiwe
kukushinja cyaha bwo bwari bwabasaba imyaka 22 ni hazabu ya miliyoni 8 urumva ko
cyangwa se bari gwenda hari ibindi bimenyetso
amahazabu niyo zakubisha bagiye bagabanya
bana yabakuriyeho ba colonel na rusagara
yasigaye kuri sergeant kabayizo
uretse ko buriya n'umunyamategeko ari abanyamategeko babo n'abanyamategeko bakomeye ibyo nka maitre Pierre Celestin waburaniraga rusagara ni umunyamategeko waburanye zarusha umunyamategeko udashobora kugenda ngo ubwiye ngo ngiye ngo mfite ikibazo cy'isambu yanjye vaho mfashe azamukire munsi ya miliyoni 5 wenda ubwo nufatiye hafi ubundi wenda ashobora no kutajya munsi ya miliyoni 15 ku rubanza rumwe hari nayo ni amafaranga menshi kandi nibo bayitangiraga ndetse ko nabo ubwo urumva kandi bagiye gukomeza noneho bajurira ariko ubutabera nyine iyo wumva utabonye ubutabera urajurira ubwo n'ubushinja cyane nabwo bushobora nabwo kujurira ntabwo hari imanza nk'urubanza rwa Victoire Ingabire ndibuka ko Victoire yarajuriye n'ubushinja cyane nabwo burajurira umwe yarajurira agati mwamaye imyaka 8 ubushinjacyaha ahubwo ati baguhaye mike birangira koko bayizamuye bagira 15 urumva rero agiye no muri rwa rukiko rwa Afurika rurengera uburenganzira bwa muntu
Rwanda
ruvamo wenda utakwemeza ko rwavuye wenda kugira ngo rutaburane na Ingabire ariko iyo ni imwe mu nzitizi uriya munyapolitiki yagize
ubwo u Rwanda rwo rwagaragaje ko rwavuyemo kubera bari bari gushaka gukurikirana urubanza rwa Stanley yari Safari Stanley wabaye umusenateri ukekwa ibyaha bya jenoside ariko wigendeye urukiko ruravuga leta y'u Rwanda iravuga iti uwo muntu ntabwo yakwiriye kwakirwa aho ngaho ngo mumuhe platform mu gihe mu Rwanda yaza agakurikiranirwa hano mu Rwanda rero ibyo ngibyo biragaragara ko hari ibyo muri kwirengagiza byatumye urukiko rwa Afurika rw'ubutabera rujyaho bityo tubaye duhagaritse aya masezerano twagize reka dukomeze urukiko